Ebiwandiiko biraga nti bannayuganda akakadde kamu emitwalo amakumi ana be bawangala n'akawuka akaleeta obulwadde obwa mukenenya, naye ng'abantu emitwalo amakumi abiri bo tebamanyiddwa gye bali era nga bano kitegeeza nti tebali ku ddagala. Alipoota y'ekitongole ekirwanyisa mukenenya mu nsi yonna yalaze nti singa Uganda tebaako kyekola ekyamangu okuteekawo ssente mu kulwanyisa akawuka, obulwadde bwolekedde okuddamu okulinnya so ng'omuwendo gubadde gwongedde okukka okuva ku bitundu 5 n'obuwuzi 2 ku 10 okudda ku bitundu 4 n'obuwuzi 9 ku 10. Abantu abakwatibwa akawuka bakendedde okuva ku 5,600 okudda kati ku bantu 3,700 mu bbanga ery'emyaka 5 egiyise, era nga aba Uganda Aids Commission bagamba nti amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ng'omusaale mu kukunga abasajja okulwanyisa akawuka gakoze kinene nnyo mu nsonga eno. Dr. Henry Musoba, Senkulu wa Uganda Aids Commission, agambye nti disitulikiti mu Buganda ezikyali waggulu mu kusaasaana kw'akawuka ka mukenenya kuliko Kyotera, Kalangala, Masaka, Buikwe, Sembabule, awamu ne Luweero.
Olaba nti enamba ekendeera, bw'ogenda ku abamaze okwekebeza naddala abasajja ne batandika ku ddagala, eyo naye enamba tulaba yeeyongera. Ate nga mu ekyo mulimu ekirungi, kubanga bwe weekebeza n'omanya engeri gy'oyimiriddemu n'otandika eddagala lyo, ate eddagala n'olimira nga bw'osaanidde okukikola, tumanyi nti akawuka kakendeerera ddala ne bw'okakebera oba tokalaba, te mu luzungu kye bayita undetectable. Omwo mulimu ekirungi, kubanga akawuka bwe kaba tekalabika mu kukeberebwa, kitegeeza ne bwe weegatta ne munno abati obulabe obw'okukafuna buba buli wansi. So okugenda ku ddagala bw'oba olina akawuka nakyo kikulu.
Yebuvuddeko Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, naye yalabudde abantu ku kwegalabanja nsonga ez'okulwanyisa akawuka aka mukenenya.
Mukenenya ava mu kwegala.